kohlasela baba nomlingi naye esenqoba ngisize nkosi yami ke
manje
ngingahluphi
endleleni
lapho lwandle lukhuphuza ngamandla amaza angikhukhula ngisize nkosi yami
manje
ngiyacela ngisize nkosi Sizumphefumlo wami Nkosi Yala nami Nkosi Mangibe ngothembekayo Mangibe ngothembekayo Baba ngingahluphi endleleni Ngahluphi
endleleni
Mangibe ngothembekayo Nkosi mangibe ngothembekayo Ngingahluphi endleleni Ngingahluphi
endleleni
Lapho uSathane eshaya impilo yami Isise emanqebe nakho Jesu Ngiyacela mangibe Ngiyacela mangibe ngothembekayo Ngithembeke endleleni yebo ngingahluphi Endleleni mangibe ngothembekayo Ngiyacela Nkosi Cela umusa wokuthembeka endleleni Ngingahluphi Ngicela lowo musa wokuthembeka Mangibe ngothembekayo Ngingakuhluphi endleleni Ngingakuhluphi
endleleni
Noma kwenzekani endleleni yami Ngiyacela Nkosi Ngipha amandla okuthembeka Ngiyasibelela Nkosi Moya wami ukhamisele kuwe Nkosi Mangibe ngothembekayo Ngize ngingakuhluphi endleleni Jesus Baba wami mina-ke manje Ngiyacela Jesu Ngiyacela moyo ongcwele hamba nami Ngize ngingalihluphi endleleni Mangibe ngothembekayo Nkosi Othembekayo
Ngingahluphi
endleleni